Anti-Stucky Jamal. And no bigamba via loss of IQ. Team Rafik for real. Zach Records.
I was born really just to my paragraph. Got it soft and it tough. Eri kala mani to wa yinga sakuna makenge. Oko falling the fucking I don't get enough. Ninja guma ninja ninja alpha bandi omega kaki and pay attention. If you bitches a sabu, never has a mabula mani with anything and devo. Devo bumbu kabi hera, echi nunga chitu langa. Recipes Mzibe Jackson.
King feed this place alone.
Ninja Jamal Rafik.
Gaba
everybody's a bass singer.
Fashion nina indungula.
Yo, Ninja Willy Wonka.
Toto uchinonga.
Ohoye, propaganda. Straight out of Uganda. Just like commander. All you Wakanda. Wakuru mamanda. Wikero mwabufunda. Wakungero butunda. Wanga kudungo mwanda. Ay, esi wakuru mchida. Habu kilira na mabida. Nei mebina chinarira. Wama hingi wandetera na mapeda. Bia vikare bia mipira. Wangaraba mikutera. Kapapure watamura. Iwe yoyo no mabara.
Anti chicho kwa lapaiti. Ati mwana kuno kumazi kututula.
Yaman.
Yaman.
Kama jipili na labong tuna fall apart. Ukatae ukubale I'm the best at that. Nipe tizi na ngano ni mkandie chapat.
Na wa grab kando ya wanangusa the shit. Wanangusa the shit.
King feed this place alone.
Ninja Jamal Rafik.
Gaba umirari.
Everybody's a singer.
Asho nina indungula.
Yo, Ninja Willy Wonka.
Oh yeah,
I'm bad from the beginning paka to the end. Watch yourself, pare yako pale ina fed. Microphone wizard, the video was obiange. I came to the wire and mikulo hikabo ya.
Oburofu nibu njoma msatu mumbe na chivili. Onga aba piga magolo kwa supidiri ya karabi.
They say we need a hero, you be a hero.
Go tell your daddy be a hero. I'm so scared breaking the ground, nothing but a zero.
Never say never, be strong wherever.
Tuchukube wherever, bupala na words over.
What's over?
King feed this place alone.
Ninja Jamal Rafik.
Gaba umirali.
Everybody's a bass singer.
Fasho nina inungula.
Yo, Ninja Willy Wonka.
Toto uchinonga.
Ohoye.
Kama jipili na labong tuna fall apart. Ukatae ukubale I'm the best at that.
Nipe tizi nangano ni mkandia chapat.
Nipe tizi nangano ni mkandia chapat. Chapat.